dajimsafi.com. Scrapmaster.
Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukali ya kidole. Usini akte unyangao, squeezy tumekuwa walokole. Tutakushangao, kisema sanjijo charobaro. Mambuzi nilo seti kama glopi ya janjaro. Kipipu mara moja na lipuka mara tano. Afu squeezy spongi sana wanafanya kwa mifano.
Mago shodo, masha shola, mangwa riti, machachuzi, makasio, makamuzi, mankatara na mambera, mashushushu, makamera. Na izingwelo zikipanda, zikishuka kima stilo, lipuka ngware ngware.
Tukishusha container like this, west handle. Mtundu ame focus na them, kumbe skendo. What I'm not and look the same, is my kendo. Ndo mana wezi mkosa di, right patelo.
Salio lako la kubonga sana leo limefika kikomo. I love my haters kizi wameanza kunipige promo. Mashushushu wali mnasa akifanya ngono. Usikunja sura au nasikia kukata
kogo. Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukali ya kidole. Usini akte unyangao, squeezy tumekuwa walokole.
Usi onge onge, usi nirudishe kule zazi watu kutoke. Machaliwe mbamba wenye akili bonge. Yomba sukanangi tonge, uyu anakuja na pombia nioshea mekosea misha. Chaka bangi kitambo chumi nitera, kuna mtoto kajamba kwenye kikocha masela uyu nae. Bona anashoboka shoboka, mwambie siya tupo apa, situ shaondoka miso rapa. Mini baba matakaja minafa anga tu, miku anga statu, mademtenu wanasema we love to do kuchota kalia kidole. Mwezako aliposi bifu na walokole. Tulimuibia tukamuitia mwizi ndo wako. Mimi sniper nina aminika kwa ingome wetu juu na tonaga onaga tu. I'm sorry.
Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukalia kidole. Usini akte unyangao, squeezy tumekuwa walokole.
Kufanya wafanya wao, tukifanya ni kero kwao.
Kifanya wao sawa, tukifanya sis kero.
Wakimbize mbaga kwao.
Wakifanya wao sawa, tukifanya sis kero.